radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatar sappo e joli lewru octobre sappo jeddiyamde jabbiri maslimaji chapande nay e joi meden tawale maison de la presse do pomo ko do jottino no do kabaruji du moro e galo kanko non de tere mamadi keita wonto buggi jambe to on compétitif wi de campagne o demal hitade 2019 ko yata tonuji miloji sappo e go nyamri anni hebede be bi haburi mo do ko yata tonuji inay temede jettide tendere fu be beydiran do hitade hikande sappo yaloma kejenado rewbe lo gombe lekkire duuji sappo joli lewru octobre do nyambinama hitade hikande wattu jono min jotti kono rewbe lo gombe lekkire duuji ile laamu kuccala remobe wombe tombe kanko noddete do moy muno traware o ngara famtude do addi ton gurda makko yimɓe lo golloɓe le projet mom noddirta kaara wonɓe nokku noddirte ɗo tenengu wiyama kañi en cuuta hakkude tenengu e jafaraɓe ala jaɓɓinoɗo wakkande ɓe gonno e pinage ɓe yurno motti sikiraɓe on noon sembe kabaruji ɗi min jogui noon ɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade ko ɓuuri tonuji millioji sappo e goho ñamri ɗum woni ha ɓuuri mo du ko ɓuuri tonuji uynaji temedde jetti ɗum anni heɓede hitande hikkande ley leydi meɗen ndi ɗiɗo kabaruji suudu humnino kabaru demal ley leydi meɗen ndi kañum hokki ɗum wakkande ɓe gadduno batu mabɓe nde ɓe kollitirle temedere fo ɓe ɓeydiran ɗo hitande hikkande ko yaata sappo fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Diko
e wi hoorejo gollirde ndemal leydi meɗen fay ko tiɗallaji keɓa ley taɗugol regago ndungu ko anniyaji banggal jajefi ndema ɗi ka kiɓɓi Oumar Tamboura wonko sefi keɗoɗenmo
ka ndemoɓe faahi fuɗi low caggal ndemal ngal kammu o darke fa ɓooyi ɗum waddi bonanda fa heewi e juuɗe ndemoɓe fa heema e fuu wajji mbinke wirfitade e ndemal ɗum hunde ko tampini sanne ndemoɓe jorndi hewti mine anni yiiɗude faa min kalda banggal nukuje yo ndemal wawi waɗede caggal mumin ɓaawi halde ko heɓa
production ɗum ɗo wonda noon kanko monsieur Tamboura o hokki taƴiral ndu banggal jogalaji keɓal ndemal hitande woronde dabereji muɗum fuu ɓamama
déjà ila e septembre dabereji waɗama banggal ndemal saabi hitande hikkani hen ƴoore kalsi banggal dabere ndemal ngal e duuɓi tati waɗa hitande hikkane ko mukoka fuɗɗe ñalaɗe ngaloɗe mine anni yiidude faami kukkodila hakkillaji banggal dabere ndemal ngal miɗe wawi wiide caggal jaabi o dabere ko ɓamal e duuɓi tati ɗi ko so heɓi laawu
wellitinde on banggal musaɗɗa dabere ndema ana hawra e milliardji temedɗiɗi e capanɗe jeenayi e jeenayi CFA o adadu noon andinama le batu jeenaɓo fanda conseil supérieur de l' agriculture gaɗɗo lewru me ƴaɓɓino ndu
le on ɗo wattu fuu yoga remoɓe kay kollitiɗan jogitiɗ allaji ko nayiri banggal engrais ji wattu jonoɓe kollitiɗe engrais ji koɓe dokkete ko ɗum heƴata hono guesel mabɓe ɗe gorri cotteteɗɗi ɗum ɓe mbi coggoji muɗan tiiɗi sanne ɗum ɓeydi ki wiide du wo nokkule goɗɗan toon ndungo yettaki law keɗema kanko noddirteɗo fuuti ni trawaro yo kanko laami yimɓele ndemoɓe wonɓe tokku calo tokkuma sifirdo hen do faccitan Ousmane Niali Bouli
dans certains endroits
les nukkuje yogaaje iwondeji keɓam fa heewi fa ɓuri rawani les nukkuje yogaaji du iwondeji keɓa ko hanti ɗi kabaruji ɗiɗi gaɗi ɗe cercle o toɓoji ɗi jottaki no gasiri hitande hikka nde tiɗallaji kewɗi gaɗi banggal engrais ngaji tiɗalla arandejo ana fawi hono engrais ngaji ɗi keɓirte no ɗi naɓirte ley nukkuje ɗe tafon hollitinde wiide hokkoɓe engrais ngaji ɗi dokkira hikka o hani hokkirede remoɓe keɓay ɗi engrais ngaji no jiɗiri tiɗalla ɗiɗo keɓaɗo les cercle kuccallo o yo feccugol engrais ngaji ɗi hono sindimɓe ɗum keɓirta ɗum to bembe andede hikka kasaraji kewɗi gadi
très 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 catastrophique
fa keɓon kabaruji ko woni le leydi mali fo kañe heƴuji studio tamani ngabbe dow bemala me andegal min noddirta whatsapp ngal binde studio tamani fewde oɗo numéro capanɗe jeɗɗi jeɗɗi mere goho capanɗe joyyi jetti mere goho ñalawma sappo e joyi lewru octobre woni ñalawma keɗɗinaɗo rewɓele wonɓe lekkiri duuji ɗi li laamu kuccal région Sigal so ko heewi ɓeɗo rewɓele fuu yooɓe ndemoɓe toon kanko David Koulibaly keƴaɗo amen gonɗo to kuccal to yeehi o yidoyi e debbo goto no waɗirton gurdam muɗum keɗɗen komo sifiido hen to faccitan Ousmane Diko
o debbo mo duuɓi capanɗe joyyi illa cukalel ngoro tatoye goyta Maimouna Traoré o inna galle gonɗo townaso ngallure commune kerlu guaji kao ɗo hakkunde muɗum e kuccale yo kilo ngaji capanɗe nayyi le région Sikasso omo darani almu saɗɗa galle makko le jogala hectare ji ɗiɗi guesa ga jon suudu makko talanimo daga duuɓi sappo e joyyi hikka omo rema dow hen bambari satuji ɗi gawri banggal tigadege noon omo wawi sottude 100 kilo ji nayyi tigaje yontere fuu e wi makko mamana yo debbo du kere du kimaniɗo ko heewi omo ardi coopératif rewɓe wayditoɓe ɓiɓɓe jalo koto ñogontala togonaso duuɓi joyi hikka walde barkano weltigol ɓiɓɓe leɗɗe soja fawarde e mari kosam kanyi e boyridu kesanandi sukabe o selali feedu hokkudo rewbe kuyam wombe le kerdube woni timo leedi fenata fe e akilam ka handen e demal gal worbe kimani woni gal kanko may o himmani maymana kanyi e walde mudum de anan darani andinde anniyaji rewbe kanyi worbe le kerdu o dum wadi an foti hitande o wonde habude fa nawa yalla ebe keba walirede jawdi le fond d'appui à l'agriculture yalla kambe rewbe suka ebe keba nobe demira on wonde du e le jandeji e faminde ebe golliditta golle cakitana mo wadi non bangal mudun e dokal tongande anniyaji e lamun kobbe nyande chapantatu lewru septembre le lamibe cercle kuchala do yalla golle mabbe ana yenga
lotide juude mudun senorde in waylata sababu so neddo teddo nyawuji kewdi gondi leledi meden di no yimbe lo humni be kabar tallal kay kulli tri wide wakande mo gonno yambinde nyaloma keena lotide juude mudun sabunde sisil mo tuni hitande hikkande homo futtino tabo labal non tan watta du so heba tallal leledi di be ngadi ndedo yamberle nokku no dirteedo mamadou konati do bamako do fa kebe famtade kedden mamadou samasiku
mi lotta juude am sabunde sato mi lotta juude am sabunde sato mi lottata min dun sato mi lotta fe juude am sabunde min ke sumne l'école tun mi lotta ta juude am sabunde ka sumne galle neno toro sabunde sum yatti nyegere mi lotta juude sabunde ka sumne nyama kay mi wawa lotta juude am sabunde
le o da kabaru woni ko nyalande adna banga lotta juude sabunde yambina e wi laami be cellal de do nyalande an horsi fasanne heedi sukabe dum wadi se jangine de mamadou konate suba le puddode yambere de nyalande yo golle mo tiida bawdo du walude teedade nyawuji kewdi e wi horejo direction hygiene publique kany e salubrité kerdem mo
lotugol juude e sabuno gan moddi sanna dum an hada en hebde nyawuji bondi an ton woni hono cholera e dogolede guddi kany alle danne sadu ebola wala do joni ka an e badangal leydi meden nden no hani wortinde hakki lordi dum sabuno falla fadde ma nyamde aloto juude me sabunde sa wi taggal suude en aloto juude me sabunde rebe defo du sa rawara fa petta nyamdu lota juude me sabunde falla sa iwi golle a warti ma iwi luma a warti fadama le hunufu arhan lota juude me sabunde falla
yambere de do nyalande an jogi korofa sanne de wadi hikka le wattu mo janginirde kewde an gonde tiidalaji latodi sababu nyewuji e misalu le janginirde mamadou konate do nyalande de yammina yo pilode sapo e nay tangodi der ko buri ujunere e temen jeyon suka jango ngodi hen
be kollitiwiri yimbe le gollobe le fedde projet ndebno dita kar mali wombe to tinengoto kany en ciutali ala ndebino do wakkati sappo dum woni le sappote lewru octobre no be kolli tiri wi be do yimbe be ciutama le fol mayara ne go hakkuni jafraabe kany e tinengu wakande biurno mottebe gonno e pinasi fa hande ka anda ka fu jaadube mabbe tafen sabide hon nabbe be jaati wala fu ko kali tafen le odo golle hollitindi wi goto gonno ton wakande be ciutende wonko sedi do hen kedden ko odo jomu sifi do hen do faccitaago mamadou samasiku
la lerta ete
goor fuf kay martama kumpa kabar mudum siki wala dun kambe kabati bembe lan goddi non nokku e kewa fe der nokku do beedo ciutado e wattu kewal njam gonde mudum ndanno ana tiidani kabati bembe wadde imadraji bangal mudum ka andon kay mu fuf martama kumpa gilanyande mudum on dum wada ma le ku jabbi fewde fa hande e odo ONG kero yimbe mabbe ciutano ma rawna ciagal gidali fewde mabbe andon gatenunga ciutali di nakewi e do yimbe la ciutama be na golla e kabaru daku denna ko buri hewde ciagal kaldal tan be njubtete wiide kalisi yobante dum e ko andumi kay dum wadali ga tenuga imata fi kalisi yobanama imbe la ciutabe be mbaw jaati boyde e kaldal ka ko buri hewde subi taybe do ngana fi gollanobe lamu be njubtambe
studio tamani yo faabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakram ndenjelo ne le réseau ngaji meden di en puddiran do mottidobe kollitiide imadraja non gonte wadde do hen faabdi alono ibli sa jamarnde hani lelirade tiagal ko majernde wonno nokku no dette seware batu juujure wadi no ton tiagal modu pelle société civile nde be jehibe jiddu yimbe le ministre wobbe tobbe jaati be bibbe njaafobe le majjum fu hono kanko kedjaado ministre ngoddo to mottito no dette fatu jangi chama o holitiide wala fu koni ifana mabbe le o do nokku sona rendu ngel wobbe tobbe sey urude ngardan fa do kaydo fa be lanno botu mabbe mawdo anniido wadde le sappo e jetti fa yotto no gay e go lewru october ndu botu jowido do witta witta sukaabe mo gonde lanadi dum ton wondube wadde dido imad radio yumbe en humini be kabal yirwere be odo region sey urude ngardan fa do gawdo ko wi'a fa wotidi di ngatton hakkunde mabbe yimbe el hanbe latade fedde sukaabe jokkol wobbe tonbe lak hanbe latade hore muuden ton woni tamedo wiide odo botu o waddi ton wakkane wadano de ka gasede sabi woni yimbe wakkane ka sen kanyi ngari ton so keli kala kaaki kaddo wotirede o don nokku fu sekira bon pammi jaar sabi de watto nangiri en juri dum won so annima hokku dido kabaruji fi le o do watto fa hande fa ndefe en ko nandir don no do e set yewtere meden de ana wodi wassalam